Beats. I raise beat the don't yeah. Me no problem.
Okay. Sure.
Nakulondoli kumutima gwange, lyomuweka gwe mu bulamu bwange, tambula ku bwongo bilowoozo byange. Kwetula kalila wamalayo, ate bafekala bo bebe wabasalayo. Nibi bakola kinze ndiwuwo, era yenna kukwatako nyabo muwelawo.
Mukwano simanyi kuyomba, naye kusongamu ne moyola, nze ne moyola.
Omukwano gwe waseba semulula, amaso gali kugwediya gwetunulira. Ogela binjize seba ulira, gwe nawe toba ulira.
Omukwano simanyi kuyomba, na ya kusonga mu ne moyola, ze ne moyola.
Baby,
njagala nkusanyuse, njagala nkusanyuse, njagala nkusanyuse, obulamu obusanyuse.
Don't you be late?